ndagira ngo rero dusenge Imana ibyo by'ingenzi kuko ni nabyo biraje benshi inshinga ufite imbaraga n'ubutware n'icyubahiro mu izina rya Yesu tugirire neza bana natwe ubane n'abazatwumva kandi twese tugirire neza wejeshereza amaso kutureba uramburira ibiganza kurema ibitangaza ineza y'Imana ibe kuri twe ku manywa na nijoro kandi ntaba ari twe kandi uduhe kumva twe kumvirana ahubwo twemerere uduhe amagambo y'ubwenge nk'uko wabivuze kandi ugirire neza buri wese wumva kandi agakora iby'ijambo ryawe rimusaba urakoze urakarama tangirana natwe usozanye natwe mu izina rya Yesu amen.
Imana ishimwe cyane. Twavuze ngo ni karibu hanyuma utugezeho iby'umwami Imana yabagushyize ku mutima ndetse hari n'igihe yongorera abantu ni karibu rero ku by'Imana yaba yagushyize ku mutima kugira ngo bisangize abera b'Imana. Imana ibahe umugisha. Murakoze
cyane. Maze iminsi ndi mu bihe byo gusenga ngira ngo nari natangiye gusenga ariko ku munsi wa gatanu Imana impa message yo kugeza ku Banyarwanda bari mu gihugu n'abari inyuma yacyo kandi iyo message ni message ikomeye mbere ya byose ntuntera amabuye mbere ya byose utega amatwi wumve sindwanya igihugu cyanjye ndanagisengera cyane kurenza uko ubitekereza hari n'abamara kumva ibyo umuntu avuze bakavuga ngo nabamukoresheje ntawa nkoresheje nakoreshejwe n'Imana yabantumyeho kandi buri wese ahawe ikaze ku meza y'umwami mu izina rya Yesu
amen.
Inkuru yumvikana i Roma yo kurira no kuboroga Rasheli we yanga guhozwa abana be bamaze kwicwa aya magambo ni amagambo y'ubwenge aba bana ba Rasheli bapfuye bazize yuko babaye ingwingiri kandi bararyaga aba bana ba Rasheli bapfuye bazize yuko babuze imikurire kandi igihugu cyari kirimo ibiryo cyari kirimo amazi ibiribwa byose byiza byari bihari ariko ikibazo cyari gihari ni ukuvuga ngo aba bana bari ingwingiri mu bitekerezo kubera ko ubundi muri iyi minsi ya none abantu ntibari gushaka gukura mu buryo bw'umwuka ahubwo barashaka kuba ibikuri bya bindi bimeze mbese ibikuri mu bitekerezo aho gukura mu bitekerezo ngo barenge barenge imbibi zo kuba abanyabwenge ahubwo bo barashaka kuba kazangwingiri za Rasheli zapfuye nyina rero yanze guhozwa amaze kwanga guhozwa hari icyabiteye aba bana ubundi bapfuye bazize iki icya mbere bararyaga icya kabiri baranywaga ndashaka kubagezaho message iheniye mu magambo abiri Imana yavuze ijambo rya mbere riri muri Ezekiyeli ibice byaho 34 umurongo wa mbere ugasoma ukageza 31 na rimwe mbese icyo gice cyose ni ubutumwa bwawe ariko ndagira ngo nsomeho gatoya aya magambo impamvu nyasomye na magambo ajyanye n'abungeri b'Abisiraheli nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti mwana w'umuntu hanura ibyerekeye abungeri b'Abisiraheli uhanure ubwire abo bungeri uti nimwumve uko umwami Uwiteka avuga ngo abungeri b'Abisiraheli bimenye ubwabo bazabona ishyano abungeri b'Abisiraheli bimenye ubwabo bazabona ishano. Mbese abungeri ntibakwiriye kuragira intama. Ikibazo ariko mwebwe murya ibinure mukiyambika ubwoya mubaga izibyibushye ariko ntabwo muragira intama. Izacitse intege ntimwazisindagije kandi ntabwo mwavuye izari zirwaye. Nizavunitse ntimwazunze, izatatanye ntimwazigaruye kandi ntimwashatse izazimiye, ahubwo mwazitegekesheje igitugu n'umwaga. Nuko ziratatana nuko kuko ari nta mungeri, kuko nta mungeri ziba ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko zatatanyijwe. Intama zanjye zararorongotaniye mu misozi yose no mu mpinga y'umusozi muremure wose. Nukuri intama zanjye zatatanyijwe mu isi yose, kandi ntawaruhije azishaka, habe no kuzibaririza. Nuko rero nimwumve ijambo ry'Uwiteka mwa bungeri mwe, ati umwami Uwiteka aravuga ngo ndirahiye nukuri ubwo intama zanjye zaretswe zikaba iminyago, zikaba n'ibiryo by'inyamaswa zose zo mu gasozi, kuko ari nta mwungeri kandi abungeri banjye ntibaruhije bazishaka, ahubwo abungeri akaba ari bo bimenye ubwabo ntibaragire intama zanjye. Nuko rero mwa bungeri mwe nimwumve ijambo ry'Uwiteka ngo uku ni ko umwami Uwiteka avuga ati dore nibasiye abungeri, nzababaza intama zanjye kandi nzababuza kuziragira, kandi abungeri ntabwo bazongera kwimenya ubwabo. Nzakiza intama zanjye amenyo yabo ze kubabera ibyo kurya. Ngarukiye aho ahandi, mukomeze musome. Aya magambo Imana iyampaye mu minsi itanu, ariko ari titre. Iyi titre rero yaba bashumba ndashaka kubavugaho, bashumba b'amadini uhereye hejuru kuri ADEPERI, Zayoni, Katolike, Betesida Chachi, amadini yose muri Betesida n'andi yose, amadini yose, Restoration n'andi. Aya madini rero mwabunge rimwe mufite ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, Imana yantumye ngo mbabaze ngo icyubahiro mwagombye kuba muha Imana mwarakihaye ubwanyu. Nyuma yo kwiha icyo cyubahiro rero, dore ikigiye gukurikiraho. Intebe mwicaragaho zose Imana irazihiritse, kandi nyuma yo kuzihirika ntabwo izazihirika ngo mwiruke mucike, ahubwo mwitegure inkota mu binure. Mwariye izibyibushye, none inkota nayo igiye kubarya mwarabyibushye. Imana irambwira ngo sabo gusa ujye ku rwego rw'igihugu uhereye hejuru muri perezidansi, umanuke ujye ku ntara, umanuke ugere mu karere, ujye mu murenge ndetse no mu kagari, ugaruke ujye mu gisirikari, ujye mu gipolisi n'izindi nzego zose. Uko niko abantu barira Imana yabaragije ariko ntihagire ubahoza marira kubera ko mwizirikana ubwanyu mukaba mwarahisemo kuba abagaragu b'inyungu ninda nini aho kumenya intama imana yabaragije bayoboze umva rero ikigiye gukurikira icyababaje imana ni uburyo yabagiriye icyizere mwebwe muyikuraho icyizere mugishyira ku nda zanyu n'abana banyu n'abazabakomokaho mububakira ngo amazina ariko ntimwita kubarira abashonje abapfakazi n'imfubyi bararira ariko umva uko yo yavuze yavuze ngo genda ubabwire ibi bintu bibiri icya mbere ubabwire ngo mpagurukijwe no kureba ibyo buri wese bamuvuga uba abakozi b'imana aho kuvuga ijambo ry'imana bahagurukijwe no kujya impaka n'amatiku no gusenyana no gutukana nta kindi bejeje niyo beze bibiliya iravuga ngo abo ngabo muzabamenyera ku mbuto zabo izo mbuto rero mubona kuri abo bantu no kuri izi mbuga muri kubona aba ntabwo ari abakozi bahamagawe ahubwo dore ibihembo byabo bo basize isahani imbere ariko ibihembo bije ni inkota kubera ko iyo nkota izarya babyibushye n'abanze kumvira imana n'abatarayikoreye ndi gusenga rero imana yambwiye ngo genda ubwire abanyarwanda ngo uyu munsi muhagaritse imitima uyu munsi murarira uyu munsi murataka abakomeye n'aboroheje mwese murarira ariko reka mbabwire n'abatangariza iri tangazo icyo ni icya mbere uwiteka yavuze ngo dore imana iteje abamedi n'abaperesi igihugu cy'u Rwanda kandi abo baperesi nta mbabazi bazagira kuko bazakubita umuto bakubita umukuru bakubita umusaza bazamenagura ibintu ibyo mwabonaga mwagezeho muvuga ngo birakomeye ni byiza ni iterambere ni ikoranabuhanga dore byose imana irabisenye kandi byose bigiye hasi kigali zasigara ari amatongo nta buye rizagerekwa kurindi kubera ko mwakojeje urutoki mu jisho ry'Imana kubera yuko rero Imana ibabaye yambwiye ngo genda ubatangarize ngo abo bamedi n'abaperesi teje igihugu cy'u Rwanda ntibazagirira umuremure imbabazi ntibazagirira umugufi imbabazi yewe ni ukuri ntibazaza bareba ubwoko ntibazareba ahuva ntibazanareba uwuriwe ntibazanareba icyubahiro cyawe ahubwo umva itangazo rikomeye intwaro mwaguze mu Karunda ibitwaro mwaguze ibyo mwicurishirije by'ibigirwamana Uwiteka yavuze ngo izo ntwaro nizo zigarutse kubica kubera yuko mwanze kumvira Imana ngo muyimike ahubwo mwimike ibigirwamana basarongo basimbuye Imana mubaha ijambo kandi nyirizina Imana muyikuraho icyubahiro cyayo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ngo iyo rero ifite umugambi wo kuvuga ngo njyewe nje kuburana urubanza rw'abarira imfubyi zirira mu Rwanda zingana iki abapfakazi bahari bangana iki barira abataka abarara basenyerwa barara hanze ari mwe bayobozi mu biri inyuma mubeshyera abantu umva uko yavuze ngo ibyo muri kwihohoramo mukabesha dore ya yibakuririyeho akenda igiye kubatangaza ibagaragaze wese kandi ni ukuri irabagaragaje igiye kubagaragaza ibatamaze muravango murarwana ntabwo mwarwana kurenza ingabo z'i Yeriko kubera ko i Yeriko Imana yakubise umugeri hasi ibi bindi biraturika gusa abantu bose bavuze amakondera Gideyoni batahanye insinzi reka mbabwire banyarwanda ntimugirwe inama mushinga amajosi ku Mana igihugu kuyoborwa n'ubu hanuzi mwahagaritse abayobozi mwahagaritse abahanuzi mwimika abapfumu none rero umva ikikurikiye icyo mwakoze nicyo cyatumye Imana rero ihagurukijwe no gukoropa nk'uko yakoropye inzu ya Yerobowamu ikayimaraho nk'uko umuntu akura amabyi y'umwana mu ngobyi akayamaraho niko Imana igiye guheha umunyarwanda utarayumviye ariko abazi Imana yabo bayikoreye ngo bazakomera nibamara gukomera bakora iby'ubutwari mu izina rya Yesu ntabwo izaceceka reka mbabwire ijambo rikomeye yambwiye ngo genda ubabwire ngo nibirundo mwubatse byo kuririraho nta kizasigara inzibutso zigiye kutwikwa nibizirimo byose bitwikwe bishye niko yavuze yavuze ngo igiye kongera kuguteza umubabaro n'uburibwe birushije ibya mbere niko Uwiteka yavuze abahunze amacumu n'amahiri 94 reka mbabwize ukuri Uwiteka arambwiye ngo mbabwire mbatangarize ngo mwihishe mwaravugaga ngo nibarokora muzayikorera kuyikorera mwayituye gushinjanya ibinyoma kuyikorera mwayituye kwihorera kuyikorera mwaye aho kuyikorera mwayituye kugenda mubesherana mupapira mubesha none abahunze abari bariyo barjimbi biguru barucura n'umusatsi barwara bwacya ari abagabo none bari muri Kongo ati Uwiteka nadukurayo tuzayikorera aho kuyikorera bayikoreye iki baraje bageze mu gihugu ibishyimbo birabanyariye agatuza kabaye agatuza yewe ijambo ribaye ijambo ijigo rirongeye Imana iraryuhiriye nka cya giti cyo ku mpeshyi babaye abantu aho kuyikorera bayituye ubusambanyi bayitura kubesha kurogana kugenda basebanya nyamara reka mbabwire Uwiteka arababaye nta buye rizasigara rigeretse kurindi nyamara icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri usome Ezekiyeli 35 here rimwe urangize Uwiteka ahagurukijwe no kuburana urubanza rukomeye cyane ku bantu be nyamara ndagira ngo mbabwire ngo wowe uzi kudafite ikimenyetso cyo kurindwa utaravuganye n'Imana uri mbese reka mbabwire urapfuye nta usigaye ndagira ngo nkubwire ngo ubu mukanya n'ubyumva uravuga ngo nguteye ubwoba impamvu ugira ubwoba wahamutse nuko n'ubundi wari warahamutse ariko ndakubwira ukuri ku ijambo ry'Imana ntabwo Imana izakekeka ntabwo ikirebereye yoroso ibyanyu byose ibyo mwakoreye mu mabanga ibyo mwakoreye mu mfufu ibyo mwagiye mukenyereraho byose dore Uwiteka arabyorosoye mbakarabiye imbere cyazagira amaraso y'umunyarwanda mbazwa kuko Uwiteka afite ifuhe n'umujinya afite ifuhe n'umujinya kandi we yaravuze ngo genda ubabwire ngo dore ngiye gukubita n'uruhinja ruri mu nda ruzamenya yuko ari nje Uwiteka ukandagiye ku butaka bw'u Rwanda uretse n'u Rwanda n'Uburundi agendererwa ibi bihugu byombi bifite ibibazo bikomeye kandi Uwiteka nyuma azabagarukaho abazaba barokotse b'Abarundi n'Abanyarwanda musaba umwe nta buryarya bwo kwirirwa mukengana nka kurya mwirirwa mukengana inda ibateranye reka mbabwire ngo Uwiteka yambwiye ngo noneho nabagiye gupfa izabanyanyagiza ku misozi miremire n'imigufi mu bibaya no mu nzuzi nta uzahambwa inyamaswa z'ibigendera zo mu ishyamba zigiye kurya uwo zishaka ibyiyo ni byose bizarya ku mukire ariko se nk'ubu nge byandya naze nabandura nariye iki se hari abatipa hanzanga bahekenye mwana barahekenye ariko dore murarize ibyo mwarunze byose bibaye iby'umuhisi n'umugenzi ibindi bizatwarwa n'abatanabishaka ese umuntu azaba ari kurwana n'ubuzima ajya kurwana n'ibintu reka mbabwize ukuri Uwiteka yavuze ngo nta na rimwe azicara ngo yivuguruze abanyarwanda abayobozi bacu ngo ntibagirwe inama Uwiteka ashatse kubagira inama mwanga inama bagiriye Uwiteka ashatse kugira ngo adukureho igisuzuguriro kandi n'ubundi yari yakidukuyeho ariko turenderanya twabaye nka kumwe yambwiye ngo mbabwire ngo umwami Yehoshafati ntiyanyuzwe n'uko yari ari mu minota 5 Imana iteza umwuka mu bahanuzi be b'ibinyoma aribo babandi muzabona aribo babandi bari kujya bagenda bagategesa amahembe ngo u Rwanda rufite amahoro reka mbatangarize iri tangazo ndayamanitse imbere y'Imana namwe ndababwira ngo ntumye ibi bintu niyo mu ijuru yabivuze yavuze ngo amagufwa yanyu ntazahambwa nk'ayo mwahambye azarundwa bazayatwika andi azajya agenda nyanyagira abantu bayatere n'imigeri mbese ubundi se tuzatera imigeri uriki imifupa ntawe uzayorosa ntanu uzayihama abandi byibura bari barabonye naho baririrwa mwebwe ntimuzaririrwa uburi mu Rwanda uburi mu mahanga cereka nibuzi ko wakiriye Yesu akaba umwami n'umukiza akagukiza akagukiza akagutabara ndagira ngo mbatangarize ngo Uwiteka niwe mana ifite ijambo rya nyuma ku mwana w'umuntu ndagira ngo mbabwire ngo Uwiteka arababaye Uwiteka arababaye yababajwe n'ibintu bibiri icyambere nuko tutagirwa inama icyakabiri twaramwimuye twimika abapfumu ba Sarongo twimika ba rutanga rw'amaboko twimika n'abandi n'abandi ndahahandi hose mugenda mwinjira mujya kuraguza Uwiteka yavuze ngo kubera ko mwanze gusenyera ibigirwa mana mukaba mwemetse abatinganyi ku karubanda mugaceke kamukaruca mukarumira nk'inkoko imiza amagasha ngo mwambaye imisaraba ku magoti itarigeze igera mu mitima yanyu mukasiyo by'abantu aho kugira ngo mubayobore inzira y'ukuri Uwiteka arabibasiye Uwiteka arabibasiye bayobozi b'amadini titire yose uriho ubapote rubege ubende ureka nkubye ntuzongera kwitwa titire uzitwa intumbi kubera ko ari yibivuze ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka afite umubabaro kandi Uwiteka aje guhemba aje guhana ibikwiranye n'ibyo buri wese yakoze nsoza ndagira ngo muri iyi minsi itanu kandi gikomeje birashoboka ko tugisenga ariko mu gusenga kwacu dufite gahunda yo gusenga iminsi icumi birashoboka ko nawe wakenera gusenga no gusengerwa ariko kuko mu ijuru hari Imana ifite ubutware ikaba ifite icyubahiro na niyo mpamvu ntangaje iri tangazo ngo nawe ahuri wapfukama wasaba ubufasha bwo gusenga ariko atari bya bindi by'umuhango ugasenga ukihana Yesu akakubabarira hari warokoka nta wamenya mwibuke rero Yehoshafati kutanyurwa kwe Imana imuhaye ubwami kuyobora abantu kutanyurwa ngo arashaka kwira moti y'i Galiyadi habahe reka mbabwire ibitekerezo byanyu biri hasi y'iby'Imana ntabwo Imana izemera ko ntabwo Imana izemera ko muzahora mwenderanya nka Yehoshafati niko yavuze ngo babwire batangarize iri tangazo abakumva bakumve abatakumva babireke ariko sinzahora numva amajwi y'abanyabihugu by'abandi mwenderanyaho Iramoti y'i Galiyadi muzahasiga gahanga ntabwo ari ahanyu muzahasiga gahanga ibyo mwakora byose nimwigarure mupfukamire Imana mu ijuru hari Imana itabara hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza kandi hari Imana izabatabara ikabakuraho urubanza rw'ibyaha kandi yo ifite umugambi mwiza wo kuturengera kandi katurengera vuba niko Uwiteka yantumye kubabwira aya magambo rero sayangi na yawe yigeho numara kuyigaho uyatekerezeho cyane kuko numara kuyatekerezaho cyane nawe ahuri si ngombwa yegerera Imana nawe ubwawe uyibaze none uyisenge uyigisha inama ubaze dore ko benshi bavuga ngo niterabwoba dore ko abandi bavuga ngo abangaba ni babandi turabamenyereye ntabwo Imana ijya imenyerwa mwabagabo bagore bakobwa ntabwo Imana imenyerwa iki Sodomu ni Gomora bazize ko bakinguye umuryango abatinganye barinjira abagabo benda abandi abagore benda barendana reka mbabwize ukuri icyo mwakoze banyarwanda Imana izanye umukubuzi izakubura abanyabwenge ikubura injiji ikubura abatarize ikubura ibimuga icyambere hazarokoka umuntu wavuganye n'Imana kandi Imana ikavuga ngo nzabana nawe niba uzi ko udafite iryo jwi niba uzi ko utavuganye nayo niba uzi ko utanditswe mu gitabo cy'ubugingo bye 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 nyakatsi nawe uracicika nk'uko nyakatsi yaciwe mu Rwanda yaciwe ariko ngwino kwa Yesu ngwino winjire mu maraso ya Yesu urashiraho inenge mu mutima wanduye n'ukuri Yesu aracicaye ku ntebe y'imbabazi ndangize ubu butumwa nsoma mu gitabo cya Yeremiya kandi nawe uze kwasoma Yeremiya 14 uhereye rimwe umutwe w'amagambo uravangwa Yeremiya ashinja abayuda ibyaha by'ubugome. Ibi byaha by'ubugome niba mutabyiyiziho birabareba. Uzi icyo wicishije mugenzi wawe nicyo nawe ugiye kwicishwa. Niba uzi ko wicishije mugenzi wawe umugozi niwo bazagushyiramo. Niba uzi neza ko ari inkuta niyo izakwica. Niba uzi neza ko wamugambani nawe ugiye kugambanirwa. Niba uzi neza ko watunze urutoki ngo nguri nawe ugiye gutungirwa urutoki. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo ijambo rivuga ngo Uwiteka azabe abo yabwiye kurindwa bazarindirwa mu busa, ntibazanahangayika, ntibazaniruka kuko Uwiteka azabarindira mu busa busa. Ariko ndagize mbagutangariza ngo aya magambo mu gice cya 14 uhereye umurongo wa mbere ukageza murongo wa 13 ni amagambo Imana yambwiye mbaha musoma mu bwanyu kandi ababere inzira ibageza ku mushorera w'ijambo ry'Imana. Nyuma y'ibyo rero y'ibyo murasoma n'ubundi ndangiza ngira ngo nze nsenga muraza gusoma mu isomere Danieli 11:3-2 3-5 ayo ni amasomo. Andi magambo murayasanga mu gitabo cya Ezekiyeli 16:1-23. Andi magambo murayasanga muri Ezekiyeli ibice 9 uhereye 1-11. Murarangiriza muri Mika ibice 5 umurongo wa 3. Imana y'amahoro nibahe umugisha kandi Imana y'amahoro ibahe kumva no kumvira kuko yo ifite umubabaro. Yakinnye namwe kenshi, yabahaye igihugu ibitezeho umusaruro aho kugira ngo mube umusaruro mwabaye umuvumo w'isi. Kubera rero iyo mpamvu niyo mpamvu nayita itakiyumanganyije kubera ko mwimuye Imana mwemeka ibigirwamana. Abantu bararira kimwigeze mubatega amatwi none namwe Uwiteka arabahagurukiye kandi arabahagurukiye. Ibibaye bitunguye benshi bigiye kuba nk'inzozi. Abibwiraga ngo na mahoro na mahoro, nta mahoro ahari kimwe nuko nta mahoro y'umunyabyaha, ariko Uwiteka avuga Imana y'amahoro nibahe umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Data ndakwinginze girira neza abantu bawe ubigishe aya magambo uyabasobanurire. Njyewe ndi imbere yawe kandi ndacyahari ntegereje ijambo ryawe. Iryo uzambwira ryose ntegereje kuzarisohora uko warivuze kandi ntegereje kuzabona Imana y'amahoro inyemerera nanjye kureba ibyiza izaha abizera. Nanjye ndakwinginze mu mutima umeze uko ushaka ugirire neza bene wacu abanyarwanda aho bava bakagera, abarundi aho bava bakagera, abumva ururimi bose ubagirire neza ubarinde kandi ubayobore. Ineza y'Imana ibe kuri bo, ubuntu n'imbabazi bibe kuri bo, ukubite hasi byishyira hejuru. Ineza yawe ibane natwe twese. Ngaho twigishe kubara iminsi yacu tumenye ko turi ibikenya, ahasigaye uduhe ubwenge bwo kugenzura iby'iminsi n'ibihe. Komeza kubana natwe utugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Shalom.